Mfoni a toso aduonu mienu. Yesu kyerɛ akwan mienu bi, kɛseɛ ne ketewa. Obiara a wawo no nam ɔkwan kɛseɛ no so, na ɛyɛ bɔne a ɛde onipa kɔ ɔsɛyɛ mu anaa abonsam gye mu. Yɛn nyinaa nam Adam so ɛnyɛ suban bɔne. Yɛayɛ abɔnefoɔ. Yesu kaa sɛ ɔkwan ketewa no de onipa kɔ Onyankopɔn nkyɛn. Na ne ɔde Yesu Kristo na ɔde n'akyi no anya daa nkwa. Ofiri ɔkwan kɛseɛ no mu kɔ ɔkwan ketewa no mu a ɛde kɔ Onyankopɔn soro fie hɔ. Na atemmu biara nni hɔ ɛma wɔn a wɔnam ɔkwan ketewa no so. Ɔkwan bɛn so na wopɛ ɛne atie me. Sɛ wayɛ w'adwene sɛ wobɛdi Yesu akyi a bɔ mpaeɛ sɛ Otumfo Onyankopɔn, mahu sɛ meyɛ bɔnefoɔ. M'adwuma di sɛ Yesu Kristo awu asɛnnua no so, ɛde atua me bɔne so ka. Enti mesrɛ wo sɛ, hohoro me koma ho na mayɛ wo mma no mu baako. Mepɛ sɛ medi Yesu Kristo akyi, na misua n'akwan. Na sɛ mewu a, maba wo nkyɛn ɔsoro fie hɔ. Meda wo ase. Amen. Sɛ wogyedi yie wɔ wo koma mu, ma wobɔ saa mpaeɛ yi a, wobɛnante saa ɔkwan ketewa no so, na wobɛnya asomdwoeɛ ne anigyeɛ.